This message, I Know, by Brother William Marion Branham, originally delivered in English on Easter Sunday morning at sunrise, April 17, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Lo myalezo, ndiyazi, kamzalwana uWilliam Marion Branham, washunyayelwa ngentsasa yangecawe ngepasika ngesiNgesi ekuphumeni kwelanga ngoApril weshumi nesixhenxe 1960 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
We're certainly a privileged people to be here this morning, be alive on the earth, to see another great time of Easter. Easter always brings such a glorious thing to us, the new hopes, and how great.
Eneneni singabantu abanenyweba yokuba lapha ngalentsasa siphila emhlabeni sibone elinye ixesha elikhulu lePasika. IPasika isoloko isizisa eyona iluzuko into kuthi amathemba amatsha kwaye nokunjani ukuba likhulu.
Just as I walked into the room back there this morning, someone met me and said, Brother Branham, you know, a little baby or a little child or someone was prayed for at the Chautauqua last year that had to have its heart removed and valves or something fixed on it.
Kwaye njengokuba bendisaya egumbini emva phaya ngalentsasa, umntu othile uhlangene nam wathi, mzalwane uBranham, uyalwazi usana oluncinci okanye umntwana omncinci okanye umntu othile owayethandazelwe eChautauqua kunyaka ogqithileyo owayefanele akhutshwe intliziyo yabo nezivalo zentliziyo okanye into ethile ilungiswe kuyo.
Said the baby was healed and in the building this morning, and sitting here this morning. So that's fine. We'll have a little testimony from it just maybe before we strike the other service. And we're just a happy people.
Wathi, usana, lwaphiliswa, kwaye lusesakhiweni ngalentsasa, eyona into, kwaye luhleli apha ngalentsasa, ke oko kulungile. Siya kuba nobungqina obusuka kulo nje mhlawumbi phambi kokuba sibethe enye inkonzo kwaye nje singabantu abavuyayo.
Now I'll ask Brother Neville if he'll get a scripture reading of Matthew or Luke 1 of the resurrection. If you haven't already read it, have you, brother?
No.
So while we're making ready for prayer.
Ngoku ndiza kucela umzalwane uNeville ukuba uya kufumana isifundo sesibhalo sikaMateyu okanye uLuka esinye sovuko ukuba ubungekasele usifundile. Ingaba wenzile mzalwane? Ngeli thuba sisalungiselela umthandazo.
And now following this service will be the healing service. After this service is over, then you go to your breakfast. Then after that we'll return again at 9:30 and begin another service, and then healing services will follow that.
Kwaye ngoku, ukulandela lo mhlangano, iya kuba inkonzo yempiliso, emva kokuphela kwale nkonzo, emva koko, niye kwisidlo senu sakusasa. Ngoko, emva koko, siya kubuyela kwakhona, ngecala lesithoba, size siqalise enye inkonzo. Kuze emva koko, iinkonzo zempiliso, ziya kulandela oko.
And then baptismal services will follow that. And what a beautiful time it is for baptism. Oh my. The resurrection, that's why we are baptized, because of He raised again.
Kuze, emva koko, iinkonzo zobhaptizo zilandele oko, kwaye elinjani ukuba lihle ixesha elilo lobhaptizo. Oh, bethu, uvuko, yiloo nto sibhaptizwa, ngokuba wavuka kwakhona.
I remember before we got our baptistry here, I used to take them down on the river down here at early, cool, frosty, like mornings, and baptize the people down there on the river. There's something about it that just, it's a sacred time, Easter. It's a great time.
Ndiyakhumbula, phambi kokufumana indawo yethu yokubhaptizela apha, ndandiqhele ukubathabatha, ndibahlisele emlanjeni ezantsi apha, kwangethuba. ezipholileyo intsasa ezinje ngeqabaka ndize ndibabhaptize abantu ezantsi phaya emlanjeni. Kukho into ethile malunga nako okuya nje lixesha elindilisekileyo ipasika lixesha elingcwalisekileyo.
I'm looking at Brother Pat Tyler sitting over here. I was just talking to someone last night that our last meeting in Oklahoma, I've tried to, trying now, and I'll announce this, to lay aside until God would call me to do it my old ministry of discernment, because I think beginning, it's the new ministry is coming in.
Bendijonga kumzalwane uPat Tyler ehleli khona ngapha. Bendithetha nje kothile kubusuku obugqithileyo okokuba umhlangano wethu wokugqibela eOklahoma ndizamile oku ukuzama ngoku kwaye ndiyakukupapasha oku ukukubekela ecaleni ade uThixo abe uyandibizela ukulwenza ulungiselelo lwam lwakudala lokucalula ngokuba ndiyacinga. Ekuqalekeni iya ulungiselelo olutsha luyangena.
The other night, no one knowing nothing about it, tested on a child coming across the platform, had been born blind, a baby, and was totally blind, about a 16-year-old boy, and just immediately he let us scream out, Brother Branham, I can see.
Ngobunye ubusuku, kungekho bani waziyo malunga nalo, ndaluvavanya emntwaneni esiza ukunqumla, wayezalwe eyimfama, usana, kwaye wayeyimfama ngokupheleleyo. Malunga neshumi elinesithandathu iminyaka ubudala inkwenkwe kwaye nje ngokukhawuleza yakhala mzalwane uBrenham ndiyabona.
And Pat was standing near right with the boy when his eyes come open for the first time in all of his life.
Amen.
And so I trust that you here with great anticipations or with myself, I'm looking for something God to do for us and bring us up to another level than what we have been.
Kwaye phaya, kwaye uPat, kwaye Tyler, emile kufuphi, kufutshane nenkwenkwe, xa amehlo ayo avuleka ityeli lokuqala kubomi bayo bonke, kwaye ke ndiyathemba ukuba nilapha, kunye nokukhulu kungxama, kunye nam ndijonge into ethile, uThixo asenzele yona, aze asinyusele kwelinye inqanaba kunoko besikuko.
Let us bow our heads now for prayer. Our gracious Heavenly Father, as we have gathered this morning here in the little church by the side of the road,
masithobiseni iintloko zethu ngoku ukwenzela umthandazo. Bawo wethu wasezulwini onenceba, njengoko sihlanganisene ngalentsasa apha kwibandla elincinci ecaleni kwendlela.
We are grateful indeed for thee for all this means to us, and especially on this Easter morning. If there had not been an Easter, we would have not been in the condition we are today.
Sinombulelo ngenene ngawe ngako konke okuthethwa koku kuthi kwaye ingakumbi kulentsasa yepasika ukuba ibingakhange ibekho ipasika besingena kuba kwimeko esikuyo namhlanje.
That Easter is what sealed all of God's promises. It confirmed them to us, everything that He ever promised. It was all made a reality on Easter. One of the greatest days of celebrations that we can have in the year.
Kuba ipasika koko kutywine izithembiso zikaThixo iziqinisekisile kuthi yonke into awake wayithembisa yenziwa yaba into yenene ngepasika olunye lwemihla emikhulu kakhulu yemibhiyozo esinokuba nayo kunyaka.
We would ask, Lord, today that you will comfort our hearts as we sit waiting and under anticipations for the Holy Spirit.
Kwaye siyakucela Nkosi namhlanje okokuba uyakuthuthuzela iintliziyo zethu njengoko sihleli silindile kwaye siphantsi kokungxamela umoya oyingcwele.
Who came after Easter to come upon our hearts and to comfort us and to restore our faith in great powerful measures that we might walk the life that Jesus has ordained for us to walk.
Oweza emva kwePasika ukuba uze phezu kwenhliziyo zethu usithuthuzele kwaye ubuyisele ukholo lwethu kwemikhulu enamandla imilinganiselo kuze sibe nakho ukuhamba ubomi athe uYesu wasimisela bona ukuba sibuhambe.
We would pray for each and every individual, and especially for those who are shut in and cannot get to the services anywhere today. God be with them.
Siyakuthandaza ngaye ngamnye wonke ubani, kwaye ingakumbi ngabo bavalekileyo abangenakho ukufika ezinkonzweni naphi na namhlanje. Thixo, yiba nabo.
And may this Easter find a real Easter for them, a raising from the bed, and a new health that they have never known before in life. Grant it, Lord.
Kwaye yanga le Pasika ingabafumanela iPasika yenene, uvuko emandlalweni, kunye nempilo entsha abangazange bayazi ngaphambili ebomini. Yinikeze, Nkosi.
May every preacher, every servant you have around the world today that's celebrating this great memorial, may they have unction and strength and power to bring to their congregations,
Amen,
the waiting sheep, the food that God has in store for His people. Grant it, Lord.
Wanga wonke umshumayeli, sonke isicaka onaso kwihlabathi jikelele namhlanje esibhiyozela esi sikhumbuzo sikhulu, bangabanganentambiso nokombelela namandla wokuzisa emabandleni abo imvu elindileyo ukudla athe uThixo wanako kuvimba ukwenzela abantu bakhe. Yinikeze, Nkosi.
We wait for our portion humbly in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Silindele isahlulo sethu ngentobeko egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen.
Go to have Brother Neville now to read the scriptures of the rest.
Ndiza kuba nomzalwane uNeville ngoku afunde izibhalo zovuko.
Matthew 28. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
Ekupheleni kwesabatha, njengoko iqalisa ukusa, ukuya kusuku lokuqala evekini, beza uMaria Magdalene nomnye uMaria ukuza kubona ingcwaba.
And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it.
Kwaye khangela, kwabakho unyikimo olukhulu, kuba kwakuhle isithunywa senkosi ezulwini, seza saliqenqa ilitye lesuka emnyango, saze sahlala phezu kwalo.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
Ukubonakala kwaso ke kwaye kunjengombane, nesambatho saso saye simhlophe njengekhephu. Ngokoyika sona ke bangcangcazela abalindi, baza baba njengamadoda afileyo.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Saza saphendula isithunywa sathi kubafazi abo, Musani ukoyika, kuba ndiyazi ukuba nifuna uYesu, lowo ubebethelelwe emnqamlezweni. Akakho apha, kuba uvukile, njengoko watshoyo. Izani niyibone indawo apho ibilele khona inkosi.
And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you.
Yani, ngokukhawuleza, nibaxelele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo, kwaye niyabona uyanandulela ukuya kwelaseGalile. Nombona khona apha, yabonani, ndinixelele.
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet and worshipped him.
Baphuma engcwabeni ngokukhawuleza ngoloyiko novuyo olukhulu. Bagidima, baya kubikela abafundi bakhe. Ke kaloku xa baya kubikela abafundi bakhe, khangela uYesu wabahlangabeza esithi, vuyani. Beza, bambamba ngeenyawo, baqhubuda kuye.
Then said Jesus unto them, be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Aze athi uYesu kubo, musani ukoyika, yani kubaxelela abazalwane bam ukuba baye eGalili, kwaye phaya baya kundibona.
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priests all the things that were done.
Ngoku, kaba besiya, kangela, kwesuka kwafika abathile babalindi kuwo umzi, bababikela ababingeleli abakhulu, zonke izinto ezenzekileyo.
And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, say ye, his disciples came by night and stole him away while he slept.
Bathe bona bakuhlanganisana namadoda amakhulu, bakubhunga, bawanika imali eninzi amasoldati lawo, besithi, zenithi, abafundi bakhe beza ngobusuku, bamba.
And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure him. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day.
Nokuba ite yavakala lento ezindlebeni zerhuluneli, thina siyakumthomalalisa simqinisekise. Ke ayithabatha imali leyo. Enza njengoko ebefundisiwe. Laza elo lizwi, laduma kumaYuda, kwade kwanamhlanje.
Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted.
Bahamba ke abalishumi elinanye, baya kwelaseGalili, kuloo ntaba wayebayalele yona uYesu. Ke xa bambonayo yena, baqhubuda kuye, kodwa inxenye yathandabuza.
And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Weza uYesu wathetha kubo esithi, linikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini. Hambani ngoko, niye kuzifundisa zonke izizwe, nibabhaptizele egameni loYise nelonyana nelomoya oyingcwele.
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
Nibafundise ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Kwaye niyabona mna ndinani xesha lonke kude kube sekupheliswenini kwephakade. Amen.
And his blessings to the reading of his word. Now we would announce again now that the services and for the morning will continue on at 9:30, as soon as we are from this morning service now. And then we call this our sunrise service.
Kongezwe iintsikelelo zakhe ekufundweni kwelizwi lakhe. Ngoku, singathi, sipapasha kwakhona ngoku, okokuba iinkonzo, nangokwentsasa, ziya kuqhubeka ngecala lesithoba, kwakamsinya ekubeni sisuka kule lena inkonzo yakusasa ngoku. Kwaye ngoku sikubiza oku inkonzo yethu yokuphuma kwelanga.
And we have some great things to report to you about the meetings that's passed.
Kwaye thina sinezinto ezinkulu zokunibikela malunga nemihlangano egqithileyo.
And we want you that's sick and afflicted, all of you to come with faith this morning to believe that this resurrected Jesus lives today.
Amen.
And he's just the same man he ever was. He hasn't changed a bit.
kwaye sifuna nina abagulayo nabaxhwalekileyo nonke nina nize ngokholo ngalentsasa ukuza kukholwa ukuba lo uvukileyo uYesu uyaphila namhlanje kwaye ukwamnye njengoko abasoloko enjalo akakhange aguquke nakancinci.
Now I want to read a little portion of scripture here found in the 19th chapter of Job, beginning with the 15th verse.
Ngoku ndifuna ukufunda inxenye encinane yesibhalo apha sifumaneka kwisahluko seshumi elinethoba sikayobhi ukuqalisa kumqolo weshumi elinesihlanu.
They that dwell in my house, my maids, count me for a stranger. I am an alien in their sight. I call my servant, and he give me no answer. I entreated him with my mouth.
Nabahlala endlwini yam, nabakhonzazana bam, bandibalela ekuthini ndingowasemzini, ndingowolunye uhlanga emehlweni abo. Ndibiza umkhonzi wam, angasabili, ndimbongoze ngomlomo wam.
My breath is strange to my wife, though I entreat for the children's sake of my own flesh.
Umoya wam umkruqule umkam, nangona ndibongozayo ngenxa yabantwana benyama yam.
Yea, young children despise me. I arose and they spake against me. All my inward friends abhorred me, and they whom I love are turned against me.
Abantwana abancinci bandicekisile, ndakusuka, basuke bathethe kakubi ngam. Ndilisikizi kumakholwane am, nabendibathanda bandiguqukele.
My bones cleave to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. Have pity on me, have pity on me, O ye my friends, for the hand of God has touched me.
Amathambo am achele eluswini lwam nasenyameni yam. Ndisinde macebethu, yibani nenceba kum, yibani nenceba kum, o zihlobo zam, kuba isandla sikaThixo sindiphethe.
Why do you persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Oh, that my words now were written, oh, that they were penned in a book, that they were graven with an iron pen and laid in the rock forever.
Yini na ukuba ninditshutshise njengoThixo kwaye ninganeli inyama yam. Oh, akwaba ngoku ebebhalwa amazwi am. Oh, akwaba ebekrolwe encwadini. Akwaba ebekrolwe ngentlabo yesinyidi kwaye etyhidwe ngelothwe axholelwe eliweni nanini.
For I know my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Though at the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God.
Kuba mna ndiyazi, umhlawuleli wam uhleli, uyakusuka eme phezulu emhlabeni ngomhla wokugqibela. Nakubeni emveni kokuba impethu ziwudlavuzile lo mzimba, kodwa enyameni yam ndiyakumbona uThixo.
Whom I shall see for myself, mine eyes shall behold and not another, though my reins be consumed within me.
Endiyakuzibonela mna, amehlo am ambone, ingabi wumbi, nakubeni izintso zam ngaphakathi kwam ziphelelwe.
I would like to take for a text there, found in this Job 19, I know.
Ndingathanda ukuthabatha ukwenzela isiqendwana phaya esifumaneka kulo Yobhi ishumi elinethoba. Ndiyazi.
The patriarch at this time was somewhat like we are today. He had been in deep troubles, as we call it, high waters, and he was desperate.
Iqhawe ngeli xesha ngandlela ithile lalifana nesikuko namhlanje. lalisezingxakini ezinzulu njengoko sikubiza amanzi aphezulu waye wayesengxingweni.
Many days it sat on the edge and was trying to find words to console him, trying to find something that would give him courage and something that would be a comfort to him as he seen his life fading out of him.
Iintsuku ezininzi wayesakuhlala kwimfumba yothuthu kwaye wayezama ukufumana amazwi okumthuthuzela, ezama ukufumana into eya kumnika inkuthazo kunye nento eya kuba intuthuzelo kuye njengoko wayebona ubomi bakhe bunyamalala busimka kuye.
First place, he was an old man, somewhat 90 years old, and he has been stricken by the hand of God. Now we know that God had not touched him with his hand, but that God had permitted Satan to touch him.
Indawo yokuqala wayeyindoda endala, into ethile engamashumi asithoba eminyaka obudala, kwaye wayehlaselwe sisandla sikaThixo. Ngoku siyazi ukuba uThixo ebengamchukumisanga ngesakhe isandla, kodwa uThixo wavumela uSathana ukuba amchukumise.
God only has agents to do things. God wants an evil done, he just turns Satan loose to do it. And if he wants good done, he has his servants, he turns loose to do it.
UThixo une arhente zokwenza izinto. UThixo ufuna ububi benziwe, usuka nje akhulule uSathana abenze. Kwaye ukuba ufuna okulungileyo kwenziwe, unabakhonzi bakhe abakhululayo bakwenze.
And Satan had touched Job for a purpose of trying, because he and God had had a debate.
Kwaye uSathana wayechukumise uYobi njengoko ukumvavanya ngokuba yena noThixo babe nengxoxo.
And God told Satan that I've got a servant in the earth, there's none like him. Whatever I say to him, he'll do it. He's a perfect man and a just man.
Kwaye uThixo waxelela uSathana ukuba ndinomkhonzi emhlabeni, akukho namnye ofana naye. Nantoni endiyitshoyo kuye uya kuyenza. Uyindoda egqibeleleyo nendoda elilungisa.
Satan said, if you'll just let me have him, I'll make him curse you to your face.
Waza wathi uSathana, ukuba wena ungandivumela nje ndimfumane, ndiyakumenza akuqalekise wena ebusweni bakho.
Job, not knowing all these things going on, it brought the patriarch into a deep distress. Yet somehow, when all was gone from him, he still maintained his position in Christ. I know my Redeemer liveth, he said.
Uyopi, ekungazini zonke ezi zinto ziqhubekayo, yalizisela kwinkxaleko enzulu iqhawe. Noko ngandlela ithile, xa konke kwakumkile kulo, lalisayibambile indawo yalo kuKristu. Ndiyazi umhlawuleli wam uhle watsho.
Amen. Now we come to those places. We all come. And I believe that today that we are gathered here for something like that same purpose. We are all on the ash heaps.
Ngoku sifika kwezo ndawo sonke siyafikelela, kwaye ndiyakholwa ukuba namhlanje okokuba sihlanganisene apho ukwenzela into ethile enjengalaa njongo inye, sonke sikwimfumba yothuthu.
We have our troubles and our ups and downs and our bad moments and our sicknesses, our heartaches, our disappointments.
Sineengxaki zethu kunye namahla ndenyuka ethu kunye namathuba ethu amabi nezigulo zethu neentliziyo zethu ezibuhlungu nokuphoxeka kwethu.
So we come like this of a morning, this Easter morning, to find words of comfort like Job was trying to find from his friends.
Amen.
Ke siza ngolu hlobo lwentsasa yepasika ukuza kufumana amazwi entuthuzelo njengoYobi owayezama ukufumana kwezihlobo zakhe.
None of them could give him any consolation. Because of his trouble, they were accusing him of being a secret sinner. Then in the midst of all that trouble, God came to his rescue.
Amen.
Namnye kubo owayenakho kumnika nayiphi intuthuzelo ngenxa yengxaki yakhe babemtyhola ngokuba ngumoni wasemfihlekweni. Ngoko embindini wayo yonke la ngxaki uThixo waza kumhlangula.
Job was questioning, as he knew not only was his sickness and his boils and trouble and heartaches from losing his family and all of his wealth were just about to take his life, but he was an old man, well stricken in years, and knowing that he was going down to the grave.
UYobi wayebuza njengoko wayesazi hayi kuphela ukugula kwakhe namathumba akhe nengxaki neentliziyo ezibuhlungu ngenxa yokuphulukana nosapho lwakhe nabo bonke ubutyebi bakhe. Wayemalunga nobuthabatha ubomi bakhe, kodwa wayeyindoda endala eguge kakhulu ngeminyaka kwaye esazi ukuba wayesehlela engcwabeni.
And knowing that he believed that there was somebody who brought him on the earth. He just couldn't come here by himself.
Kwaye esazi oko wayekholwa ukuba kwaye kukho umntu othile owamzisa emhlabeni. Wayengenakho nje ukuzizela apha ngokwakhe.
And he knew that he come from a father and a mother, but yet that father and mother had to have someone to bring them. It would revolve on back to the original. Who brought the first one?
Kwaye wayesazi ukuba uphuma kutata nomama, kodwa noko la tata nomama babefanele babe nomntu othile wokubazisa, kwaye ibiya kujikeleza emva ukuya kuqobo. Ngubani owazisa owokuqala omnye?
And then he wondered this. It's a strange thing that here I am walking around a higher life than what the animal is, and a higher life than the plant life.
Kwaye emva koko wamangala ngoku yinto engaqhelekanga kokuba naku ndilapha ndijikeleza ubomi obuphakamileyo kunobo isilwanyana sibubo kwanobomi obuphakamileyo kunobomi besityalo.
But yet we find that he said if the tree dies, it'll live again. And if a flower dies, it'll live again.
Kodwa noko sifumanisa ukuba wathi ukuba umthi uyafa uyakuphila kwakhona, kwaye ukuba intyatyambo iyafa iyakuphila kwakhona.
But he said, man layeth down, he giveth up the ghost, and where is he? His sons come to mourn over him and to do honor, and he perceives it not.
Kodwa wathi umntu ulala phantsi unikezela ngomoya aze abephi? Onyana bakhe bayeza kuzila phezu kwakhe kwaye bamhloniphi kwaye akakubuni oko.
And he was wondering what was the matter that God would let life like that live again, such as flowers and plants, but a man could not live again. All this had him troubled.
Kwaye wayemangalisiwe yayiyintoni ingxaki yokuba uThixo uyakuvumela ubomi ngolwa hlobo buphila kwakhona njengentyatyambo nezityalo, kodwa indoda ayinakuphila kwakhona. Konke oku kwakumhlupha.
And if we will just draw from this conclusion this morning, and that's what we're here for.
Kwaye ukuba nje singatsala kwesi siphetho ngale ntsasa, kwaye oko koko singako apha.
Amen.
We've heard the Easter story over and over and read it back and forth, and today on your radio broadcast you'll hear different ministers approaching it.
Silivile ibali lePasika ngokuphinda-phindiweyo saza salifunda ngasemva nangaphambili kwaye namhlanje kusasazo lwenu lukanomathotholo niyakuva balungiselele abohlukileyo belivelela.
But what I thought for my little group this morning the Lord has given me, I would approach it from a different standpoint if I could.
Amen.
Coming to a place of why do we come to these troubles?
Kodwa, endikucingileyo, ukwenzela iqela lam elincinci ngalentsasa, inkosi endinikileyo, ndiyakulivelela kwicala elahlukileyo ukuba ndinganako, ukuza kwindawo ye, kutheni sifika kwezi ngxaki.
What makes these things come? Why should a Christian ever be perplexed? Why wouldn't not everything just run perfect for a Christian? But it doesn't. And we know it.
Yintoni eyenza ezi zinto zifike? Kutheni umKristu edideka? Kutheni yonke into ingamhambeli nje ngokugqibeleleyo umKristu? Kodwa ayenzeki.
And sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinners. Of course, it is written, many is the afflictions of the righteous, but God delivereth him from them all.
Thank the Lord.
Kwaye ngamanye amaxesha sineengxaki ezininzi xa sisiba ngamaKristu kunokuba sasenzile xa sasingaboni. Kakade, ibhaliwe, zininzi iinkqwaleko zelungisa, kodwa uThixo ulihlangula kuzo zonke.
God promised many afflictions, strange feelings and strange things that would be beyond our understanding. But it's always done for our good.
UThixo uthembise iinkqwaleko ezininzi. Ukuziva ukungaqhelekanga nezinto ezingaqhelekanga ziyakuba ngaphaya kokuqonda kwethu, kodwa isoloko isenzelwa okulungileyo kwethu.
Just can't understand it, because if we did, then it would not be a faith to us. We would go with an understanding. But we do it, and we have it, and we believe by faith His word that it's going to work some good thing for us.
Amen.
Asinako nje ukuyiqonda ngokuba siyiqondile ngoko ayisayi kuba lukholo kuthi siyakuhamba ngokuqonda, kodwa siyayenza kwaye sibe nalo kwaye sikholwa ngalo ukholo ilizwi lakhe okokuba liza kusenzela into elungileyo.
If we could grasp that today, on this morning, if we could grasp that all of our troubles, and there's none of us immune from them, and if we could realize that those things are for our good.
Ukuba besingakubamba oko namhlanje kule ntsasa, ukuba singakubamba ukuba zonke iingxaki zethu kwaye akukho namnye kuthi ungafumanekiyo kuzo. Kwaye ukuba sinokuqiqa ukuba ezo zinto zilungiselelana thina.
It is written in one of the scriptures in the Bible that trials are brought upon us are more precious to us than gold itself.
Amen.
For it is God giving us these trials.
Kubhaliwe kwesinye sezibhalo eBhayibhileni ukuba izilingo ziziswa phezu kwethu, zinexabiso kakhulu kuthi kunegolide ngokwayo, kuba nguThixo osinika ezi zilingo.
Yes.
After we become His property, our confession and our baptism and our promise to walk in life for Him, then every trial that comes upon us is to perfect us for His glory.
Amen.
Emveni kokuba sibe libango lakhe, uvumo lwethu nobhaptizo lwethu nesithembiso sethu sokuhamba ebomini ukwenzela yena, ngoko sonke isilingo esizayo phezu kwethu sesokusigqibelelisa ukwenzela uzuko lwakhe.
It's to bring us to a place where God can make Himself more real to us than He was before the trial came.
sesokusizisa kwindawo apho uThixo anokuzenza abe ngowenene kuthi kunokuba ebenjalwa ngaphambili kokuza kwesilingo.
Amen.
I want to join in this morning with Job to say that I've lived long enough to know that's the truth.
Ndifuna ukujoyina ngale ntsasa kunye noYobi ukutsho ukuba ndiphile ithuba elide ngokwaneleyo lokuba ndazi ukuba oku ya kuyinyani.
Amen.
I have seen it in my own life that every time a great situation rises that I can't get around it or under or over it, God makes a way and comes out glorious. I just wonder how His grace ever does it, but He does it.
Ndikubonile ebomini bam okokuba lonke ixesha imeko enkulu ivuka endingenakho ukujikela ngaphaya kwayo okanye phantsi kwayo okanye ngaphaya kwayo, uThixo wenza indlela kwaye iphumela ngokuzukileyo. Ndiyamangala nje ukuba ubabalo lwakhe lusoloko luyenza njani, kodwa uyayenza.
And remembering all these things, Satan tries to make us nervous and upset us, to get us to think, oh, why did this happen? Why couldn't I have been like this?
Kwaye kumbula, kuzo zonke ezi zinto, uSathana uzama ukusenza phaku-phaku. Kwaye asicaphukise, esenza ukuba sicinge, oh, kutheni oku kwenzekile, kutheni bendingenakuba ngolu hlobo.
A few days ago when I come out of the most prettiest and most gorgeous place I ever saw in all my life, it was the great building of our brother Oral Roberts.
Kwintsuku ezimbalwa ezigqithileyo xa ndiphuma kweyona yakhe yantle neyokoyoko indawo endakhe ndayibona kubo bonke ubomi bam yayisisakhiwo esikhulu somzalwane wethu uOral Roberts.
I've seen that solid marble, not a window in it nowhere, but how it was fixed.
Xa ndabona ela bhastile lingqindilili kwaye kungekho festile kuso naphi na, kodwa indlela esasenziwe ngayo.
I've been in Hollywood and I've been in King's palaces and I've been in everywhere, could be hardly around the world, in all the swanky, lovely places and homes, but I've never seen anything, any place to compare with it.
Kwaye ndakhe ndaseHollywood, ndakhe ndaba kumabhotwe ookumkani, kwaye ndakhe ndaba kuyo yonke indawo ekunokubakho kuyo, kunqabile kwihlabathi lonke kunye nazo zonke ezigwagwisekileyo ezithandekayo indawo nekhaya, kodwa andizange ndabona nantoni nayiphi indawo ukuthelekisa kunye naso naphi na konke konke.
All the little aluminum wires weave the inside together, and all, I have never seen anything so gorgeous in all my life.
Indlela iingcingo ze-aluminium zithungelene ngayo ingaphakathi ngokudibeneyo kwaye, oh, andizange ndabona nayiphi into eqhele-qhele kanjalo kubo bonke ubomi bam.
When I walked through there and tucked my hands and rubbed those pole pilasters and the great granite all in the form of a trinity of the Father, Son, and Holy Ghost, the carvings of it, all those things.
Xa ndangena phaya kwaye ndathabatha izandla zam ndakhuhla ezo zibonda zeepali kunye neenkulu inyengane, konke kukwisimo sobutrinity bukayise nyana nomoya oyingcwele ukuqingqwa kwayo. Zonke ezo zinto.
I just come from Brother Tommy Osborne's and seen his great, mighty work there for the Lord.
Ndandisandula kusuka kwesikamzalwane uTommy Osborne, kwaye ndabona owakhe omkhulu, ongamandla umsebenzi phaya awenzele inkosi.
I stood on the outside, looked back at that building, and I thought, God, surely I have become a hypocrite. Surely I have become an outcast somewhere for these men's ministries come off of mine.
Ndema ngaphandle ndajonga ngasemva kwesa sakhiwo ndaze ndacinga, Thixo, ngokuqinisekileyo ndiye ndaba ngumhanahanisi, ngokuqinisekileyo ndiye ndaba ngumlahlelwa ngaphandle ndaweni ithile, kuba olulungiselelo lwala madoda luphuma kolwam.
Maybe I am so untrusted, Lord, that you couldn't trust me with anything like that.
Daza nacinga yintoni mhlawumbi andithembekanga kakhulu Nkosi okokuba akunako ndithemba nangantoni na efana leya.
Even the little few dollars that you let me pay for the campaigns and things, now they're trying to send me to the penitentiary for it. Why am I such a hypocrite, or why am I such an untrusted person? I was on the ash heap. Job was of old.
Unezincinci iidola ezimbalwa ondivumeleyo ndibhatalele imikhankaso nezinto ngoko bazama ukundithumela kwindawo yokohlwaywa ngenxa yazo kwaye kutheni ndingongako umhananisi okanye kutheni ndingumntu ongako ukungathembeki ndandikwimfumba yothutho njengakuyobhi wakudala wayenjalo.
When I stood outside there with just couldn't hardly get my breath from such majesty, that a poor boy born in a dugout of a Pentecostal could do and bring that into that great mammoth building.
Kandema ngaphandle phaya kunye nokungakwazi ukuphefumla kobuya bungakaya ubungangamsha okokuba inkwenkwe elihlwempu ezalelwe kwindlu yodaka umPentecost inokwenza kwaye izise okuya kwesiya sikhulukazi isakhiwo.
And I thought, oh God, maybe I am not worthy. Just then a little voice came down through those corners and said, but I am your potion. And I thought, oh Lord God.
Hallelujah.
I just let that stay that way then, Lord.
That's a thing. Oh, Tico. Mhlawumbi andifanelekanga kanye ngoko elincinci izwi leza lisihla ukunqumleza kwezo ndonga laze lathi kodwa ndisisabelo sakho ndaza ndacinga owu Nkosi Thixo owu kuyeke nje okuya kuhlale ngala ndlela ngoko Nkosi.
Because I wouldn't have the intelligence to carry on a great work like that for you, and I am an illiterate person.
Nda ngokuba bendingayi kuba nako ukuhlakanipha bokwenza umsebenzi omkhulu onjengalowa ukwenzela wena emna ndingumntu oliqaba.
But as long as you are my potion, I am yours and you will lead me.
Amen.
I cannot lead myself, but oh Lord, lead me.
Kodwa oko nje wena usisabelo sam ndingowakho kwaye uya kundikhokela andinakuzikhokela ngokwam kodwa owu Nkosi ndikhokele.
It's those crucial hours that press us onto those sacred sands. It was in the Bible, and remember, no matter how great the distress is, Satan cannot take your life until God has finished with you.
Amen.
Zezo yure zibalulekileyo ezisicinezelela kwezo ntlabathi zindilisekileyo. Yayise Bhayibhileni kwaye khumbulani akukhathaliseki nokuba inkulu kangakanani imbandezelo. USathane akanakubuthabatha ubomi bakho ade abe ugqibile ngawe uThixo.
There is nothing can happen to you unless God permits it. There is no evil can come unless God permits it, and it's for your good. He's working that.
Akukho nto inokwenzeka kuwe ngaphandleni kokuba uyivumele uThixo. Akukho bubi bunokuza ngaphandleni kokuba ubuvumele uThixo. Kwaye kokulungele wena ekusebenza oko.
Let's think. There, when the floods came to destroy the world, it could not destroy it, Noah.
Amen.
Noah could not be destroyed because that God had a work for him to do.
Masicingeni, phaya xa impuphuma zafika ukuza kutshabalalisa ihlabathi, yayingena kutshabalalisa uNoah. UNoah wayengena kutshatyalaliswa ngenxa yokuba uThixo wayenomsebenzi wokuba awenze.
Amen.
One day down in a great nation under a great bondage, there was some Hebrew children that we know as Shadrach and Meshach and Abednego.
ngenye imini ezantsi kwisizwe esikhulu phantsi kokukhonkwa okukhulu kwakukho abantwana abathile bamahebhere esibaziyo njengoShadrach noMeshach noAbednego.
And it came to a place where they had to make a decision that something had to be done. They had to, their faith was put to a test.
Amen.
And when their faith is put to a test, then don't fail, stay right with what you believe.
Kwafikelela endaweni apho kwafuneka benze isigqibo sokuba into ethile kufuneka yenziwe babe ukholo lwabo lwabekwa kuvavanya kwaye xa ukholo lwakho lubekwa kuvavanya ngoko sukusilela hlala kanye noko ukukholelwayo.
And when their faith was put to a test and they went to a crucial hour, not only did they go to a ash heap, but they went into a fiery furnace. But Satan could not destroy them, for God's purpose wasn't yet fulfilled.
Kwaye xa ukholo lwabo labekwa kuvavanyo, kwaye baya kwiyure ebalulekileyo. Hayi kuphela baya eluthuthwini, kodwa baya ezikweni elivuthayo. Kodwa uSatan wayengena kubatshabalalisa, kuba injongo kaThixo yayingekazalisekiswa.
They could go in there with this hope, I know my Redeemer liveth. They could go in there with this hope here, we are assured that God is able to deliver us from this fiery furnace, but nevertheless we will not bow to the image.
Amen.
Babe nokuya phaya neli temba, ndiyazi umhlawuleli wam uhleli. Babe nokungena phaya neli temba apha, siqinisekisiwe okokuba uThixo unako ukusihlangula kweli ziko livuthayo, kodwa nokuba akunjalo asiye kuqubuda kumfanekiso.
Satan could not take them, he could not drown Noah in the flood until the purpose of God had been finished.
Hallelujah.
USatana wayengenako ukubathatha, wayengenakumtywilisela kwipuphuma uNoah ide ibe igqityiwe injongo kaThixo.
He cannot burn up the Hebrew children until the purpose of God had been finished.
Amen. Hallelujah.
He cannot kill Job with boils and troubles until the purpose of God had been finished.
Wayengenakubathutshisa abantwana bamahebhere ide ibe injongo kaThixo igqityiwe. Wayengenakumbulala uYobhi ngamathumba neengxaki ide ibe igqityiwe injongo kaThixo.
Praise the Lord.
Neither could the lions eat Daniel until God's purpose had been finished.
Amen.
Neither could death in old age take Abraham.
Amen.
Until the purpose of God had been finished.
Hallelujah.
Nengonyama zazingenakho nokumtya uDaniel ide ibe igqityiwe injongo kaThixo, nokufa nokwaluphala kwakungenakho ukumthatha uAbraham ide ibe igqityiwe injongo kaThixo.
And neither can it take you,
amen,
or can it take me,
hallelujah,
until the purpose of God of our life,
hallelujah,
is finished.
Amen.
So we gather from there consolation.
Kwaye kungenakho ukukuthatha wena okanye kungathatha mna ide ibe injongo kaThixo yobomi bethu igqityiwe. Ke siqokelela ngokusuka phaya intuthuzelo.
And why does God let troubles come? God harnesses trouble, puts bits in its mouth,
amen,
and makes it obey Him.
Amen.
And those troubles bring us into a closer fellowship with God.
Oh, amen.
Kwaye kutheni uThixo evumela ingxaki zifike? UThixo uyifaka umkhala ingxaki, afake imikhala emlonyeni wayo, ayenze ithobele yena, kwaye ezo ngxaki zisizise kubudlelwana ubusondeleyo kuThixo.
Praise the Lord.
There had been no rainbow until the flood came. But after Noah was pressed into that condition that he was in, the float 40 days and nights in a storm and the little ark pitching up and down in the water.
Kwakungekho mnyama de impuphuma yafika, kodwa emva kokuba uNowa ecinezelelwe kulaa meko awaye kuyo ukudada imini nobusuku obumashumi mane kuqhithelo kwaye umkhonjane omncinci usihla unyuka emanzini.
It was after the flood was over that he saw the rainbow for its first time. The covenant of hope, the covenant of promise. After he went through the tribulation, then he saw the promise.
Kwakusemva kokuba impuphuma yayigqithile, apho wabona umnyama kwityelawo lokuqala, umnqophiso wethemba, umnqophiso wesithembiso. Emva kokuba edlule embandezelweni, emva koko wabona isithembiso.
Amen. That's the way you see the promise. If you've gone through the tribulation.
Leyo yindlela obona ngayo isithembiso emva kokuba ugqithe kwimbandezelo.
I like that poem or song, must I be carried home to heaven on a flowery bed of ease while others fought to win the prize and sail through the bloody seas?
Ndiyawuthanda laa mbongo okanye indumiso, mandithwalelwe ekhaya ezulwini na, ngomandlalo weentyatyambo nokulula, ngelixa abanye balwileyo ukuzuza ibhaso badada kumalwandle egazi.
We ask for comfort and peace. God gives us the best He could give us, trials and tribulations.
Amen.
That's better than comfort and peace.
Amen.
Our comfort is just beyond the river.
Hallelujah.
Sicela ubuntofontofo noxolo. UThixo usinika okungcono anokusinika kona. Izilingo nembandezelo. Oko kungcono kunobuntofontofo noxolo. Ubuntofontofo bethu bungapheshaya nje komlambo.
It was until the Hebrew children was forced into the fiery furnace on one of their most outstanding trials that there seemed one like the Son of God stand among them.
Kwade kwaba lithuba abantwana bamaHebhere banyanzelwe kwiziko elivuthayo kwenye yezona zibalaseleyo iimvavanyo zabo apho babona lowo ufana unyana kaThixo emile phakathi kwabo.
Hallelujah.
Their troubles produced the Son of God standing among them in the breezes to wave away the heat wave. But not until they went into the fire did that comforter appear.
Glory.
Iingxaki zabo zavelisa unyana kaThixo emile phakathi kwabo kwimpepho ukuvuthelela kude iliza lobushushu. Kodwa hayi bade baye emlilweni apho laa mthuthuzeli wavelayo.
It was Daniel who had purposed in his heart that he had not defiled himself with the things of the world. I was forced to a trial whether he'd pray to God or go to a lion's den.
YayinguDaniel owayenesigqibo entliziyweni yakhe sokuba akasayi kuzingcolisa ngezinto zehlabathi, waze wanyanzelwa ukudlula esilingweni okokuba uya kuthandaza kuThixo okanye aye emhadini weengonyama.
But it was after the heat was put on and he was thrown into a lion's den that after that he saw the angel of the Lord.
Amen.
Standing in the midst of him.
Praise the Lord.
Keeping away that great pillar of fire standing between him and the lions.
Kodwa kwakusemva kokuba ubushushu babufakiwe kwaye waphoselwa emhadini weengonyama okokuba emva koko wabona ingelosi yenkosi imile phakathi kwakhe igxothela kude. Laa ntsika yomlilo inkulu imile phakathi kwakhe neengonyama.
And the lions could not get him because he had went through the trials and temptations.
Amen.
And troubles. He knew that his God was able to deliver him from them.
Oh, hallelujah.
Kwaye iingonyama zazingenakumfumana ngokuba wayegqithe kuzo izilingo nezihendo neengxaki kwaye wayesazi ukuba uThixo wakhe wayenakho ukumhlangula kokuya.
It was Abraham after he had seen the ground get barren and the drought come and Lot separate himself and go down to live deliciously into the world.
YayinguAbraham emveni kokuba ebone umhlaba usiba ngumqwebedu kwaye nembalela efika, waze uLote wazahlula kuye wehla waya kuhlala ebumnandini nehlabathi.
is after he'd heard the whines and cries of his herdsmen for no grass for his cattle. But he maintained in the land that God gave him and told him to sojourn in.
Kwakusemveni kokuba evile izikhwino nezililo zabelusi bakhe, engenangca yeenkomo zakhe, kodwa wahlala emhlabeni uThixo amnike wona nawamxelela ukuba abe ngumphambukeli kuwo.
Hallelujah. As on that day after he had been tried till his patience was at the end, it was on that day that when after the trial was over, he spoke face to face with Elohim. Remember the oak that day?
Kwaye okwangaloo mini emva kokuba evavanyiwe de owakhe umonde waba sekupheleni, kwakungalaa mhla wokuba xa emva kovavanyo lugqithile wathetha ubuso ngobuso noElohim phantsi komoki ngalaa mini.
Is after he had suffered his trials, after he had went through the troubles that he had been through, that God appeared to him in the form of a man.
Kwakusemveni kokuva ubunzima ngezilingo zakhe, emva kokuba egqithe ezingxakini awathi wadlula kuzo, awathi uThixo wabonakala kuye kwisimo somntu.
And sat there and told him he was married and his wife's name was Sarah, and said she laughed at him in the tent behind. It was there that Abraham called him Elohim.
Yes, Abraham.
After the trial and tribulation.
Wahlala phaya wamxelela ukuba wayetshatile, kwaye igama lomfazi wakhe yayingusara, kwaye wathi wamhleka ententeni ngasemva. Kwakuphaya apho Abraham wambiza Elohim. Kwakusemva kovavanyo nembandezelo.
Oh, if the church could only wake to itself today to find that after the troubles and trials and laughs and made fun of, the things the church has been through, the Pentecostal church,
yes,
that we see God in our midst doing great signs and wonders.
Amen.
Oh, ukuba ibandla lingavukela kulo namhla ukufumana ukuba emveni kweengxaki novavanyo nokuhlekwa nokwenziwa intlekisa izinto elithe ibandla ladlula kuzo, ibandla lobupentekoste, yokuba sibone uThixo phakathi kwethu esenza imiqondiso emikhulu nemimangaliso.
After the trials and troubles of day, after it's all past, then we shall see Jesus at last.
Emva kokubulaleka neengxaki zemini, emveni kokuba igqithile yonke, emva koko siya kumbona uYesu ekugqibeleni.
Hallelujah.
He will be waiting for me. Jesus, so fair and true, on his beautiful throne he will welcome us home after the day is through.
Hallelujah.
While it's day, let us labor.
Uyakube elindele mna uYesu omhle nonyanisekileyo kwitrone yakhe entle, uya kusamkelela ekhaya emveni kokuba usuku lugqithile. Ngelixa iseyimini masisebenze.
All these great men that would take much of our morning service away to go into mention that they went through trials and saw God, they went through trials and saw angels.
Onke la madoda makhulu oko bekuya kuthatha okungako kwenkonzo yethu yakusasa ekuyini kuchazeni okuya, agqithe kwizilingo aze ambona uThixo, bagqitha kuzo izilingo baze babona iingelosi.
They went through trials and revelations and saw signs and wonders and things.
Bagqitha kuzo izilingo nezityhilelo baze babona imiqondiso nemimangaliso nezinto.
But oh, none of them saw what Job saw. All them after seeing angels and seeing God and all these things, they never saw nothing to give them hopes beyond the grave. But Job saw the resurrection. He saw Easter.
Kodwa akukho namnye kubo owabona oko uYobi wakubonayo. Onke wona loo madoda, emveni kokubona iingelosi nokubona uThixo nazo zonke ezi zinto, zange abone kwanto enokuwanika amathemba ngaphaya kwengcwaba. Kodwa uYobi wabona uvuko, wabona iPasika.
He saw the thing that comforts every heart.
Amen.
than when he did, oh, that my words would be printed in a book. Oh, that they would be engraved with an iron pin in the rock.
Wabona into ethuthuzela yonke inhliziyo. Emveni koko xa wenzayo. Oh, akwaba ebebhalwa amazwi am encwadini. Oh, akwaba ebekrolwe ngenhlabo yesinyithi eliweni.
See, everything had turned against him. Even his servants wouldn't speak to him. His wife was a stranger.
Yabona, yona, yonke into yamjikela. Abakhe nqunezicaka zakhe bezingayikuthetha naye. Umfazi wakhe wayengowasemzini.
There he sat on the ash heap. That great trial in the church come and turn their back to him for 7 days and no one to comfort him.
Nanko ehlile kwimfumba yothuthu esasilingo sikhulu laze ibandla leza lamnikela umva insuku ezisixhenqe kwaye kungekho bani onokumthuthuzela.
Then he but saw the vision of Easter when he cried, I know my Redeemer liveth, and the last days he'll stand on the earth.
Praise the Lord.
I know.
Emveni koko, kufanela wabona umbono wePasika, xa wakhalayo, ndiyazi umhlawuleli wam uhleli, kwaye ngemihla yokugqibela, uyakuma emhlabeni, ndiyazi.
Oh, that my words were pinned with an iron pin and a stone. That my words could never fade no more. For I know my Redeemer liveth. I know.
Oh, akwaba amazwi am ebekrolwe ngenhlabo yesinyithi elityeni. Ukuze amazwi am angabina kunyamalala tu. Kuba ndiyazi umhlawuleli wam uhleli. Ndiyazi.
What do you know, Job? I know my Redeemer liveth. Did you notice? Not only was there someone living, but he was a Redeemer to Job.
Wazintoni yobi. Ndiyazi umhlawuleli wam uhleli. Ingaba uqaphele. Hayi nje kuphela kwakukho umuntu uthile ophilayo, kodwa wayengumhlawuleli kuyobi.
Oh, blessed be the name of the Lord. I'm so glad that I'm part of Easter. That I'm part of that resurrection. And we are part of it this morning because in us dwells that resurrection life. That is the partaker that brought Easter.
Oh, malisikelelwe igama lenkosi. Ndivuya kakhulu ekubeni inxalenye yePasika yokuba ndiyinxalenye yolwavuko. Kwaye siyinxalenye yalo ngalentsasa ngokuba ngaphakathi kuthi kuhleli obabomi bovuko oko kukuthi umxhamli owazisa iPasika.
I know that my Redeemer. What do you know? I'm not guessing at it. We got too much guessing today. I know my Redeemer liveth.
Amen.
Yes, sir.
Ndiyazi ukuba umhlawuleli wazintoni. Andiqashiseli, sinokuqashisela okuninzi namhlanje. Ndiyazi umhlawuleli wam uhleli, ewe mhlekazi.
Now what was he? If he lived, he was a redeemer to Job. My redeemer liveth.
Ngoku, waye yintoni yena, ukuba wayephila, waye ngumhlawuleli kuyobi, owam, ibhekiselele emntwini, owam, umhlawuleli wam uhleli.
And what else do you know, Job? What did you see in that vision? And at the last days he shall stand on the earth. And though the skin worms destroys my body, yet in my flesh I shall see God and I shall see for myself.
Kwaye, yintoni enye oyaziyo yobi. Yintoni oyibonileyo kulambono. Kwaye, ngemihla yokugqibela. Uyakuma emhlabeni, nakubeni impethu ziwudlavuzile umzimba wam, kodwa enyameni yam ndiyakumbona uThixo, endiyakuzibonela mna.
I know my Redeemer liveth, and he will stand at the last day upon the earth.
Ndiyazi, umhlawuleli wam uhleli, kwaye uyakuma phezu komhlaba ngemihla yokugqibela.
Though my reins be consumed within me, though the skin worms destroys my body, yet in my flesh I shall see God. Dude, that was the greatest vision.
Nakubeni izintso zam ngaphakathi kwam ziphelelwe, nakubeni impethu ziwudlavuzile umzimba wam, kodwa enyameni yam ndiyakumbona uThixo, khona phaya kwabakho owona mbono omkhulu.
Daniel saw an angel. The Hebrew children saw the Son of God.
Amen.
Noah saw the rainbow. Abraham seen God face to face, but Job saw the resurrection.
UDaniel wabona ingelosi, amakhwenkwe amaHebhere abona unyana kaThixo, uNoa wabona umnyama, uAbraham wabona uThixo ubuso ngobuso, kodwa uYobi wabona uvuko.
Job looked forward, all the patriarchs and great saints of the Bible looked forward to that day with an assurance through their visions, through their revelations, that there would come a time of resurrection.
UYobi wakhangela phambili. Onke amaqhawe nabakhulu abangcwele beBhayibhile bakhangela phambili kulamhla ngengqiniseko ngemibono yabo ngezityhilelo zabo zokuba kuya kufika ixesha lovuko.
Now we see great works go on. We see great powers of God. We see great things that He could do. You couldn't look at the sun and know that it isn't the power of God that brings that world around over that sun. You couldn't see a springtime come. Without knowing there was a God.
Ngoku, sibona imisebenzi emikhulu iqhubeka. Sibona amandla amakhulu kaThixo. Sibona izinto ezinkulu anokuzenza. Ubungena kujonga elangeni uze wazi ukuba asingomandla kaThixo azisa elalizwe lijikeleze elalanga. Ubungena kubona ixesha lasenhlakohlaza lifika ngaphandle kokwazi ukuba kukho uThixo.
You see healing of blind eyes, deaf ears, know it's God. But what if that was all there was? And after we died, we was gone.
Ungabona ukuphiliswa kwamehlo ayimfama, indlebe ezizithulu, uyazi nguThixo, kodwa ukuba oko ebekukho konke obekukho, kwaye emveni kokuba sifile, besiphelile.
But the resurrection, the Easter, oh, that's what sealed everything that God ever promised was the resurrection.
Kodwa uvuko, iPasika, oh, oko, koko kwatywina yonke into awakhe uThixo wayethembisa, yayiluvuko.
And they had to have a crucifixion before you can have a resurrection.
Kwaye, kwafanele babe nobethelelo emnqamlezweni, phambi kokuba ube novuko.
And before the church will ever be able to see a resurrected power, before I can ever see a new ministry take place myself, before you can ever enter into a new fellowship with God, there's got to be a self-crucifixion so that there can come a resurrection.
Amen. Help us, Lord.
Kwaye, kaphambi kokuba ibandla liyakuze libe nakho ukubona amandla ovuko, phambi kokuba ndingaze ndibe nakho ukubona ulungiselelo olutsha lusenzeka ngokwam, phambi kokuba ungaze ungene kubudlelwane obutsha kunye noThixo, kufanele kubekho ukuzibethelela emnqamlezweni. Ukuze kube nakho ukuza uvuko.
We've got to die out to our own thoughts, die out to our own ways, die out to everything that's around us. Go through the trials and tribulations that we might see a new resurrection, a new life. Before a sinner can ever become a Christian, there has to come a death, then a resurrection.
Kufanele sife kwiingcinga zethu, sife kwindlela zethu, sife kuyo yonke into esirhangqileyo. Siphumele kwizilingo nembandezelo ukuze sibe nokubona uvuko olutsha, ubomi obutsha, ngaphambi kokuba umoni angaze abe ngumKristu, kufanele kufike ukufa emveni koko uvuko.
Amen.
Before Abraham could see Elohim, there had to be 25 years of testing. Before the Hebrew children could see the Son of God, they had to go into a fiery furnace.
Ngaphambi kokuba uAbraham abe nokubona uElohim, kwafuneka kubekho amashumi amabini anesihlanu eminyaka ovavanyo. Ngaphambi kokuba abantwana bamaHebhere babe nokubona unyana kaThixo, kwafuneka ukuba baye kwiziko elivuthayo.
Before Daniel could see an angel, he had to go into the lion's den. Before Job could ever see the resurrection, he had to go in and lose everything he had. But then a vision he saw.
Ngaphambi kokuba uDaniel abe nokubona ingelosi, kwafuneka aye kumhadi wengonyama. Ngaphambi kokuba uYobi abe nakho nokubona uvuko, kwafuneka angene aze aphulukane nayo yonke into awayenayo. Kodwa emva koko, ngombono wabona.
How much more ought we to do after Christ is raised from the dead and become the first fruits of those that slept?
Kwaye, ukuba uyuphi ngombono, unokuma ngokumelela okungako phezu kwesithembiso, kukangakananani ukuba ngaphezulu esifanele sikwenze emveni koKristu evukile kwabafileyo waza waba ziziqhamo zokuqala zabo balalayo.
And sent back the Holy Spirit as a seal of promise upon us that we too shall live because I live, you live also.
Kwaye wathumela emva umoya oyingcwele njengetywina lesithembiso phezu kwethu ukuze nathi ngokwethu sibe siya kuphila ngokuba ndiphila niya kuphila nani.
Seeing his great presence among us, working, doing the same signs and wonders that he did on earth, giving us a hope. And we come to the resurrection and then remain on our ash heaps.
Ukubona ubukhona obukhulu bakhe phakathi kwethu busebenza busenza kwa imiqondiso eminye nezimanga athe wazenza emhlabeni esinika amathemba kwaye siza kuvuko emva koko sisalele kwimfumba zethu zothuthu.
Let's get off the ash heap today with a new vision, with a new power, with a new determination that
Amen.
We see God in His power. We see the resurrection of the things coming.
Masisuke kwimfumba yothuthu namhlanje kunye nombono omtsha, kunye namandla amatsha, kunye nokuzinikela ukutsha bokuba sibona uThixo emandleni akhe, sibona uvuko lwezinto lusiza.
We're at the time of death. We're sitting in the doors of death. The nations is in the doors of death.
Sikwixesha lokufa, sihleli kumasango okufa, izizwe zikumasango okufa.
Russia has discovered a new weapon now, as you all heard on the radio and things. They don't have to come over here and blow it up with a bomb.
IRussia ifumanise isixhobo esitsha ngoku. Njengoko nonke nivile kunomathotholo nento, akusadingeki baze khona ngapha bayiqhushumbise ngesiqhushumbisi.
They can just bring a little something over here, get it amongst their spies, and spurt a little stuff out in a nation, and everybody will be paralyzed for 24 hours.
Banokuzisa nje into encinci ethile ngapha, bangene phakathi kweentlola zabo, bafafaze into ethile kwisizwe ngasinye, kwaye wonke umntu uyakukhubazeka malunga namashumi amabini anesine eeyure.
Come over, and when you wake up, there's a Russian kicking you in the side, a big Russian guard taking over your home, ravishing your wife, throwing your children out in the street, and taking your home. They can do it. They wouldn't lose one thing.
Beze ngapha kwaye xa nivuka, nanko umRussia ekukhaba ecaleni, omkhulu unogada umRussia, ethatha indlu yakho, edlwengula umfazi wakho, alahlele abantwana bakho esitratweni, kwaye athabathe nendlu yakho, banokuyenza.
They've got it. Nobody knows what it is. See, everything working up in it, now they can use that and not be afraid of it. Because no one else has it.
Banayo, akukho bani waziyo into. Yabona, yonke into iyondelelana. Ngoku, banokusebenzisa okuya kwaye bangoyiki ngako. Ngokuba, akukho namnye ongomnye unayo.
We don't know how it will come, what will take place. But we know one thing, that we're on the ash heap. The nation's on the ash heap. The world's on the ash heap.
Asazi ukuba iya kuza njani, yintoni eyakwenzeka. Kodwa sazi into enye, eyokuba sikwimfumba yothuthu. Isizwe sikwimfumba yothuthu. Ihlabathi likwimfumba yothuthu.
And because the world is on an ash heap, I'm so glad that the Spirit of God can come and we can say, I know my Redeemer liveth, and at the last day He'll stand upon this earth. Someday He will come.
Kwaye, ngokuba ihlabathi likwimfumba yothuthu, ndivuya kakhulu ngokuba umoya kaThixo unokuza, kwaye singathi, ndiyazi umhlawuleli wam uhleli, kwaye ngomhla wokugqibela uya kuma phezu kwalo mhlaba. Ngenye imini uya kuza.
No one in the poet wrote, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day.
Akumangalisi imbongi yabhala, ekuphileni wandithanda, ekufeni wandisindisa, ekungcwatyweni wathwalela kude izono zam, ekuvukeni wagwebela simahla ngonaphakade ngenye imini iyeza, oh, usuku oluzukileyo.
Amen. It taken a Gethsemane of drops of blood breaking through his skin before that, and it taken a cruel agony of Calvary before that could come the proof of an eternal God who could raise the dead up.
Kwathatha iGetsemane yamachaphaza egazi krazula ukuphumela kufele lwakhe phambi koko, kwaye kwathatha iintlungu ekukhohlakeleyo yeCalvary phambi kokuba kube kunokuza isiqinisekiso soThixo ngunaphakade onokuvusa abafileyo.
It taken a Gethsemane and a Calvary to make an Easter. It certainly did.
Yathatha iGetsemane kunye neCalvary ukwenza iPasika. Genene yakwenza.
How those apostles upon that morning, when they were so discouraged, until Peter said, I am so discouraged, I believe I'll just go back a fishing again. I'll go back down, I've seen him.
Indlela abo bapostile phezu kwaloo ntsasa xa babetyhafiswe kakhulu. Wade uPetros wathi, ndityhafiswe kakhulu, ndiyakholwa, ndiya kubuyela emva ekulobeni kwakhona. Ndiya kubuyela emva ezantsi, ndimbonile.
They had great hopes and believed in everything until it come that great darkening place. What was God doing? He was bringing those apostles to an ash heap. He was bringing them to a place to where they would have their faith confirmed to them.
Babe namathemba amakhulu, kwaye bekholelwa, kwaye yonke into, kwade kwafika kulaa ndawo inkulu imnyama. Yintoni awayeyenza uThixo? Wayezisa abo bapostile kwimfumba yothutho. Wayebazisa kwindawo apho babenokuba nokholo lwabo luqinisekiswa kubo.
And Peter said, I've seen do great miracles down on Galilee, but oh, he lays yonder dead and cold in the tomb. I believe I'll just go down to the sea this morning and cast in a net and just go fishing.
Kwaye uPetros wathi, ndimbonile yena esenza imimangaliso emikhulu ezantsi ngaseGalilee, kodwa ulele ngaphaya file kwaye ebanda engcwabeni. Ndiyakholwa, ndiyakusuka ndihle ndiye elwandle ngalentsasa ndiphose umnatha, kwaye nje ndiyakuloba.
Maybe I can look out across the sea yonder and I'll find out. I remember seeing him when he waited for us at the bank. I believe I'll just go down. The apostle said, you know what? I believe I'll just go with you.
Mhlawumbi ndingajonga ngaphaya kolwandle ndize ndifumanise. Ndiyakhumbula ndimbona yena xa wasilinda enqwemeni. Ndiyakholwa, ndiyakuya nje ezantsi. Baza abapostile bathi, niyazi intoni? Ndiyakholwa, ndiyakusuka nje ndihambe nawe.
Oh, they were blue, they cried until their eyes were swollen. How we know to go through those places? How we know we're all acquainted with those things?
Oh, babe machekile, babe lile de amehlo abo adumba. Indlela esazi ngayo yokuhamba ezo ndawo. Indlela esazi ngayo sonke siqhelene nezo zinto.
I remember when I laid a precious one yonder in the grave, up on top of the hill yonder called the Easter or the Walnut Ridge Cemetery.
Ndiyakhumbula xa ndabeka uthando kayo ngaphaya engcwabeni, phezulu kumphezulu wenduli ngaphaya ebizwa impuma okanye Walnut Ridge Cemetery.
I laid a little baby in there and I'd cry on a mother's arm, and I'd cry until I couldn't cry no more. I'd done everything that I know till I took a gun to try to commit suicide. I was in such a time.
Indlela endabeka ngayo usana oluncinci khona phaya, kwaye bendiya kulila kwingalo kamama, de ndalila ndade andabi nakulila ngakumbi. Ndandenze yonke into endiyaziyo, ndade ndathatha umpu ukuzama ukuzibulala. Ndandikweli njalo ixesha.
It was at that hour, in that little room up there on my knees, that the heavens opened back. I saw her standing there.
Emma.
In the splendor of immortality.
Kwaye, yayila yure, kwela gumbilincinci phezulu phaya, ndisemadolweni apho amazulu avuleka. Ndaze ndambona yena emile phaya, kubuqhaqhawuli bokungenakho ukufa.
Praise God.
It was in that hour that I felt her arms come around my shoulder and said, Bill, you don't understand, we're so much better off than you.
Kwakuphaya kula yure, apho ndeva ingalo zakhe zindigona emagxini am esithi, Bill, akuqondi singcono kakhulu kunawe.
See, it takes a crucifixion. It takes a crushing of a flower to bring perfume from it. It takes a crushing of a life to get the best out of it that there is. That's the reason Jesus had to be crushed to bring forth what he was.
Yabon, ithabatha ubethelelo emnqamlezweni. Ithabatha ukutyunyuzwa kwentyatyambo ukukhupha isiqholo kuyo. Ithabatha ukutyunyuzwa kobomi ukufumana okona kungcono kubo okukhoyo. Eso sisizathu uYesu kwafanele atyunyuzwe ukuze akhuphe oko wayekuko.
He cannot stand before the crucifixion and say, all power in heavens and earth is given into my hands. But after the crucifixion, he could stand and say, all power in heavens and earth is given into my hands. But what did it do? It taken crucifixion first.
Wayengena kuma phambi kokubethelelwa emnqamlezweni athi, lonke igunya ezulwini nasemhlabeni linikelwe esandleni sami. Kodwa emva kokubethelelwa emnqamlezweni, wayenokuma aze athi, lonke igunya ezulwini nasemhlabeni linikelwe esandleni sami. Kodwa lenza ntoni? Lathatha ubethelelo emnqamlezweni kuqala.
He taken the crushing and the disappointing of the apostles. It seen their Savior, the one they had loved, and seen him even raise up the dead from the grave.
Ithathe ukutyunyuzwa nokuphoxeka kwabapostile. Babembonile umsindisi wabo, lo babemthanda, kwaye bambona nkqu evusa nabafileyo engcwabeni.
They seen him do that and then think there he lays cold in the grave himself this morning.
Babembonile yena ekwenza oko, kwazemva koko bacinga, nanko elele phaya ebanda engcwabeni ngokwakhe ngalentsasa.
It taken those people who had seen him open the eyes of the blind, seen him standing and perceive the very thoughts that was in the people's hearts. How didn't he know they'd say that them were coming after him? How did he know?
Yathatha abo bantu ababembonile yena evula amehlo emfama, bambona emile phaya kwaye ebona ezona ngcingane ezazisenhliziyweni zabantu. Wazi njani yena babeya kutsho okokuba bona babesiza emva kwakhe? Wazi njani yena?
Why did he know Judas would betray him? Why did he know the soldiers were coming up the mountains there with staves and swords and everything to get him if he could perceive their thoughts?
Kutheni angazange amazi uJudas? UJudas wayeya kumngcatsha yena. Kutheni engazange azi ukuba amasoldati ayesiza esuka entabeni phaya kunye nezikhali namakrele nayo yonke into ukumfumana ukuba wayenokubona iingcingane zabo?
See, the devil was working on them, putting them on an ash heap. For they wanted to give him a testimony of I know. Not I guess, or perhaps it's so, I know.
Amen.
I know.
Yabon, umtyuli wayesebenza kubo, ebabeka kwimfumba yothutho, kuba babefuna ukubanika ubungqina bo ndiyazi. Hayi, ndiyaqikelela, okanye mhlawumbi njalo, ndiyazi. Ndiyazi.
And remember, those trials are brought up on you the same way, so that you might say, well, maybe this is right. Maybe the scripture is true. Maybe divine healing is right. Maybe the Holy Ghost is right.
Kwaye kumbula, ezo zilingo, ziziswa phezu kwakho ngendlela ekwanye, ke ukuze ungathi, ke mhlawumbi esi silungile, mhlawumbi sibhalo sinyanisile, mhlawumbi impiliso engcwele ilungile, mhlawumbi umoya oyingcwele ulungile.
But when you get that experience and come off that ash heap and you get the revelation of God by the baptism of the Holy Ghost, you can scream, I know my Redeemer liveth because he lives in me.
Kodwa, xa ufumana loo mava, kwaye uphume kwela thutu, uze ufumane isithilelo sikaThixo ngobhaptizo lukamoya oyingcwele, ungakhwaza, ndiyazi umhlawuleli wam uhleli, ngokuba uphila kum.
Peter said, I'll go fishing. The apostle said, I believe I'll just go with you. And there was on their ash heap, down there in the midst of the sea, in the trouble, going on the way it was.
UPetros wathi, ndiyakuloba. Abapostile bathi, ndiyakholwa ndiyakuhamba nje nawe. Kwaye, nabo babekwimfumba yothutho lwabo, ezantsi phaya embindini wolwandle. Kwaye ingxaki iqhubeka ngendlela eyayiyo.
And I can hear one of them say, oh, how could it happen, Peter? How could it be such a thing that a man like that could die? How could he be put into the grave the way he was?
Kwaye, ndingamva omnye wabo esithi, Oh, ingenzeka njani yona Petros? Ingaba yiyo njani into enjeya yokuba indoda enjeya ife? Ingabekwa njani engcwabeni ngendlela eyayiyo?
How could he stand to let him spit in his face and jerk beard out, put that crown on his head? How could he do that? Oh, and still be God. I just can't understand it. Oh, what a disappointment.
Ingemanjani ibayeke bayitsicele ebusweni bayo kwaye batsale indevu. Babeke esasithaba enhlokweni yayo. Ingayenza njani loo nto? Oh, kwaye futhi ibe nguThixo. Andinakho nje ukuyiqonda. Oh, enjani impoxeko?
All of a sudden, they looked over on the bank. Just the same kind of a revelation Job got. There they seen what Job seen 4,000 years before.
Kwaye ngequbuliso, bajonga ngaphaya elunxwemeni, nje uhlobo olunye lesityhilelo awathi uYobhi wasifumana. Phaya babona oko uYobhi wakubona amawaka amane eminyaka ngaphambili.
There stood the Redeemer alive and fresh, standing on the bank with a fire made and fish cooked on it like that, and said, invite him.
Nako kumi umhlawulile, ephila kwaye emtsha, eme elunxwemeni, enomlilo owenziweyo kunye nentlanzi iphekiwe kuwo ngolwa hlobo, waze wathi wabamema.
Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people come and dine. With his manna he does feed and supplies our every need. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time.
O Yesu unesithebe sidekiwe, apho abangcwele bakaThixo bondliwayo, umema abakhethweyo bakhe abantu, yizani nidle, ngemana yakhe uyabondla, kwaye esonelisa sonke isidingo sethu. Oh, yona kumnandi ukudla noYesu lonke ixesha.
Amen. How we can think that? How they'd have taken those great things? How the Paul the Apostle, that great apostle who had been through his time of trouble when he witnessed the death of Stephen.
Indlela esinokucinga okuya. Indlela ekwathatha ezo zinto zinkulu. Indlela awathi uPaulos umpostile, la mpostile mkulu. Owagqitha kwixesha lakhe lengxaki xa wangqina ukufa kukaStefano.
And seen his little face look towards heaven, and the rocks beating him in the face, and he looked up, and he said, I'll see the heavens open. I'll see Jesus standing on the right hand of God. He said, Lord, lay not this sin to their charge.
Kwaye wabona ubuso bakhe obuncinci bujonge ngasezulwini, kwaye amatye embetha ebusweni, waze wajonga phezulu waze wathi, ndibona amazulu evulekile, ndibona uYesu emingasekunene kukaThixo, wathi, Nkosi, ungabamiseli esi sono.
And Paul holding the coach that had put him for weeks after weeks upon the ash heap, walking back and forth till his mind had been polluted until he was on his road down to Damascus to try to fight it way out like a man going to a whiskey bottle to try to drown his sorrow.
Kwaye, uPaulus ebambe ijasi, oko kwambeka iveki emva kweveki phezu kothuthu, esiya phambili nangasemva, de ingqondo yakhe yayingcolisekile, wade wabe usendleleni yakhe ehlayo isiya eDamasko ukuya kuzama ukulwa indlela yokuzikhupha, njengendoda isiya kwibhotile yewhisky izama ukutshonisa usizi lwayo.
He was in the midst of that when there come a voice from heaven, and a great shining light said, Saul, Saul, why persecutest thou me?
Wayesembindini waloo nto xa kweza ilizwi lisuka ezulwini okukhulu ukubengezelayo ukukhanya kwathi, Saule, Saule, undithutshisela ntoni namna?
He saw him, he recognized him, that he was a resurrected Jesus, the one that he had witnessed of dying was raised again.
Wambona, wamqonda okokuba wayenguYesu ovukileyo, lo wamngqinayo ukufa kwakhe, wayevukile kwakhona.
Oh, I can remember my own life on the road down to destruction when I heard a sweet voice, I am Jesus. I was once dead, I'm alive forevermore. Because I live, you can live also.
Oh, ndingakhumbula obam ubomi, endleleni ehlela entshabalalweni, xa ndeva izwi elimnandi, ndinguYesu. Bendifile, ndiyaphila ngonaphakade, ngokuba ndiphila, ningaphila nani ngokunjalo.
Since that time put my hand in his, I've trusted him through the dark places. When the times come where I can't see which way I'm going, I still trust him.
Kusukela ngela xesha ndibeka isandla sam kwesakhe ndamthemba yena kuzo iindawo ezimnyama. Xa amaxesha efika apho ndingenakho ukubona yeyiphi indlela endihamba ngayo futhi ndisathemba yena.
Every Christian believer has to be pushed into those trials. Every Christian believer has to be put on the ash heap so that he can come forth with an experience.
Amen.
I know my Redeemer liveth.
Lonke ikholwa elingumKristu kufanele lityhalelwe kwezo zilingo. Lonke ikholwa elingumKristu kufanele libekwe kwimfumba yothutho ukuze libe nokuphuma linamava. Ndiyazi umhlawuleli wami uhlini.
We don't come here this morning just to sit and talk about some historical affair, which is all true, but we come here with a testimony this morning. I know that Jesus Christ is the Son of God. I know Him beyond any shadow of doubt.
Asizi apha ngale ntsasa nje ukuza kuhlala sithethe malunga nomcimbi othile wembali, nto leyo yonke inyaniso. Kodwa siza apha kunye nobungqina ngale ntsasa. Ndiyazi ukuba uYesu Kristu ungunyana kaThixo. Ndiyazi ngapha yakwalo naliphi ithunzi lentandabuzo.
I know that He raised from the dead and He lives within me today. He is mine and I am His. I am a joint heir with Him in the kingdom of God.
Amen.
Ndiyazi ukuba wavuka ekufeni kwaye ephila ngaphakathi kwam namhlanje ngowam kwaye ndingowakhe ndiyindlalifa kunye naye ebukumkanini bukaThixo.
Easter. Easter brings a great thing, a resurrection, a new hope. Have you got it this morning? Is it in your heart? Do you know that your Redeemer liveth and He makes all things work together?
Ipasika. Ipasika izisa into enkulu. Uvuko. Ithemba elitsha. Ingaba unalo ngale ntsasa. Ingaba lusenhliziyweni yakho. Ingaba uyazi ukuba umhlawuleli wakho uhlili kwaye wenza zonke izinto zisebenzisane.
You say, Brother Branham, I'm sitting here waiting for the prayer line. God's working that just exactly for the good. Why was that precious little boy the other day stricken blind when he was born? That God might get glory and turn a city upside down.
Uthi, mzalwana uBranham ndihleli apha ndilinde umgca wokuthandazelwa. UThixo usebenza oko nje ukwenzela okulungileyo. Kwakuthini la nkwenkwe incinci inhle ngenye imini yabethwa ngobumfama ngexa yayizalwa ukuze uThixo afumane uzuko kwaye apequle isizwe.
Sure, God knows what He's doing. God knows, and He puts us on the ash heap in order to show us His glory.
Ngokuqinisekileyo, uThixo uyazi akwenzayo. UThixo uyazi. Kwaye ubeka thina kwimfumba yothuthu ukuze asibonise uzuko lwakhe.
So this morning I say this, friend, after 31 years of ministry, after 31 years of toils of the field, I want to make my testimony to this.
Ke, ngale ntsasa nditsho oku sihlobo, emva kwamashumi amathathu ananye eminyaka yolungiselelo, emva kwamashumi amathathu ananye eminyaka yokusebenza nzima entsimini, ndifuna ukwenza ubungqina bam koku.
I've seen disappointments. I've seen the time I've asked for things and cried for things and begged for things and failed to get them.
Ndikubonile ukuphoxeka. Ndibone ixesha apho ndicela izinto, ndase nalilela izinto, ndangqibela izinto, kwaye ndasilela ukuzifumana.
But if I'll just wait patiently upon God, then I know that it works just exactly right, comes out just exactly right, does just exactly the right thing.
Kodwa. Ukuba nje ndingalinda ngomonde kuThixo, emva koko ndiyazi ukuba isebenzela nje ngokuchanekileyo okulungileyo, iphumela nje ngokuchanekileyo kokulungileyo, yenza nje ngokuchanekileyo into elungileyo.
I lost my baby, my little Sharon. That's one thing that stumbled me. I said, how can that be for the good? How can it be for the good?
Xa ndaphulukana nosana lwam, uSharon wam omncinci, nda oko, kwakuyinto eyayindikhubekisayo. Ndathi, ingaba kukulungileyo njani okuya? Ingaba kukulungileyo njani?
Months later, when I seen her stand there in all the beauty of a young girl, speaking to me, standing beside that old wagon broken down there.
Kwaye, inyanga kamva, xa ndambona emile phaya kubo bonke ubuhle bentombazana encinci, ithetha nam. Imile ecaleni kwaleya indala inqwelo yaphukileyo ezantsi phaya.
I noticed she would live, she might have turned out wrong. God had to take her while she was tender and sweet. I know I'll see her again. I know I shall see her. I know it beyond any shadow of doubt.
Ndazi ukuba wayenokuphila, wayenokujika abe ngongalunganga. UThixo kwafuneka amthathe ngelixa wayesemncinci elungileyo. Ndiyazi ndiyakumbona kwakhona. Ndiyazi ndiyakumbona. Ndiyazi ngaphayana kwisiphi isithunzi sentandabuzo.
I think of my wife of 22 years old taking just merely a girl, a little mother there when the papers give a headline here, a young mother, reverendess dies. Oh, my heart bled. I didn't know what to do.
Ndicinga ngomfazi wam wamashumi amabini anesibini eminyaka obudala, ethathwa nje kuphela esebuntombini umama omncinci phaya. Xa amaphepha anika intlokondaba apha, umama omncinci ohloniphekileyo suke wafa. Oh, indlela eyopha ngayo intliziyo yam, ndandingazi emandikwenze.
But today, I know it was all working for my good. I know the life had to be ground, twisted and squeezed to get what in it was out. There was too much brandom in there, it had to be squeezed out before God could make himself known.
Kodwa namhlanje, ndiyazi yonke yayisebenzela okwam okulungileyo. Ndiyazi ubomi babufanele bugutywe, bujitwe, bucudiswe, kukhutshwe oko kwakukho ngaphakathi ngaphandle. Kwakukho okuninzi ngaphezulu okungubrenham phaya. Kwafuneka kucudiswe, kukhutshwe phambi kokuba uThixo azazise.
There was too much of you in you till God had to squeeze it out through trials. And while that squeezing was coming on, it's hard, but after a while the sky's clear back and you see the purpose of God.
Kwakukho okuninzi okunguwe ngaphakathi kwakho, de uThixo kufuneke akucudise, akukhuphe ngezilingo. Kwaye ngelixa okwakucudiswa kufika, kunzima. Kodwa emva kwethuba, izibhakabhaka ziyacwenga, emva koko uyayibona injongo kaThixo.
And you cry, I know my Redeemer liveth. And at the last days he'll stand on the earth. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God.
Emva koko uyakhala, ndiyazi umhlawuleli wam uhleli, kwaye ngemihla yokugqibela uyakuma emhlabeni nakubeni impethu ziwudlavula lo mzimba. Kodwa enyameni yam ndiyakumbona uThixo.
These little trials and things are just for a moment, they fade and pass away, but they're only done for your good. Let us remember that God would get glory. Shall we bow our heads just a moment?
Ezi zilingo zincinci nezinto zezomzuzwana nje, kwaye ziyanyamalala kwaye zidlule, kodwa zenzelwa kuphela okulungileyo kwakho. Masikukhumbule oko, kokuba uThixo uyakufumana uzuko. Singathobisa iintloko zethu nje ithutyana.
I want to ask before prayer, is there any here would like to be remembered in a word of prayer before we close? God bless you.
Ndifuna ukucela phambi komthandazo. Ingaba kukho nabani apha ongathanda ukukhunjulwa kwilizwi lomthandazo phambi kokuba sivale? UThixo wakusikelela.
How many in here would say, I want God in the hour of my trial now to give to me a new experience that I can come forth new again?
Bangaphi khona apha abangatshoyo ukuthi ndifuna uThixo kwiyure yokulingwa kwam ngoku ukuba andinike amava amatsha ukuze ndibe nokuphuma ndimtsha kwakhona?
Raise your hand. Say, I want this to be a resurrection for me, a Easter, to resurrect me in new hopes, new powers, new health, and new joy. Lord, bless you, my dear people.
Phakamisa isandla sakho uthi, ndifuna oku kube luvuko lwam, iPasika, lundivusele kumathemba amatsha, kunye namandla amatsha, impilo entsha, novuyo olutsha. Inkosini sikelele bantu bam abathandekayo.
O our God and our Savior, we are so grateful to Thee for this Easter, for what it means to our hearts, and by faith over yonder across the land, we can see the coming of the Lord Jesus as He's making Himself ready now, putting on His kingly garments.
Oh, Thixo wethu nomsindisi wethu, sinombulelo omkhulu kuwe ngale Pasika, ngoko ikuthethayo ezintliziyweni zethu. Kwaye ngokholo, ngaphaya ukunqumla umhlaba, singambona ukuza kwenkosi uYesu, njengoko ezilungiselela yena ngoku, enxiba iimpahla zakhe zobukumkani.
And the church is putting on the bridegroom, putting on her wedding gown. There's fixing to be a great meeting pretty soon.
kwaye ibandla liyanxiba umyeni unxiba ingubo yakhe yomtshato phaya kulungiselela ukubakho umhlangano omkhulu kwamsinya.
This ass sheep can't stand forever when we're hearing people laughing, making fun of us and calling us that scandalous name of holy rollers and making fun of us and say that we're not even mentally right. Oh, it can't last all the time, Lord.
Le mfumba yothuthwa ayinakuma naphakade xa sisiva abantu behleka behlekisa ngathi kwaye besibiza ngalamagama anyelisayo wa baqengqeleke abangcwele kwaye behlekisa ngathi kwaye besithi asilunganga kwasengqondweni. Oh, ayinakuma lonke ixesha, Nkosi.
But let us be as Job, hold our testimony. Let us be as Daniel at the lion's den, or the Hebrew children at the fire furnace, or Abraham in his journey.
Kodwa, masibe njengoYobi, sibambe ubungqina bethu. Masibe njengoDaniel kumhathi wengonyama, okanye abantwana bamaHebhere kwiziko elivuthayo, okanye uAbraham kuhambo lwakhe.
Help us, O Lord, to stand true until we see that great thing take place. When the trumpet shall sound and the dead in Christ shall rise, we which are alive and remain shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye.
Sincede, O Nkosi, ukuba sime ngokunyanisekileyo side sibone laa nto inkulu isenzeka. Xa ixilongo liya kuhlokoma, baze abafele kuKristu bavuke, thina abasaphilayo nabaseleyo siya kuguqulwa ngesiquphe ngokuphanyaza kweliso.
Then will come that Easter for us that Christ enjoyed some 1900 years ago this morning and said, because I live, you live also.
Kuze emva koko kufike laa Pasika yethu awathi uKristu wayonwabela kwishumi elinesithoba lamakhulu eminyaka eyagqithayo ngale ntsasa kwaye wathi, ngokuba ndiphila niya kuphila nani.
This same Jesus that was taken up from the midst of us shall come back just the way he went. We shall see him, even every scar in his hand and every thorn print on his head, we shall see him.
Lo Yesu mnye, owathatyathwayo wasuswa phakathi kwethu, uya kubuyela nje ngendlela ekwanye awe mkayo. Siya kumbona yena, kwanenxeba ngalinye esandleni sakhe, naso sonke isiva semeva entlokweni yakhe, siya kumbona.
Oh, I shall know him, I shall know him. And redeemed by his side, I shall stand.
Oh, ndiyakumazi yena. Kwaye ndisindisiwe ngecala lakhe ndiyakuma.
Yes, Lord, my poor heart, as it, this feeble body of mine begins to bend beneath the load, the cares and toils of the harvest field, the mission fields.
Ewe Nkosi, intliziyo yam ehluphekileyo njengoko lomzimba wam utyhafileyo uqalisa ukugoba phantsi komthwalo, amaxhala nokubulaleka kwamasimi esivuno, amasimi omsebenzi.
The ups and downs and the indifference between arrogant ministers and so forth across the place and the people scorning and evil powers.
Namanyuka ndisihla nokungavumelani phakathi kwabalungiseleli abanerhatshi nanjalo njalo ukunqumleza indawo nabantu behlekisa namandla angcolileyo.
Oh Lord, someday we're coming like Elijah down to the river.
Amen.
Look over there, horn staver, bush, a chair, the fire that'll pack us away.
Kodwa, oh Nkosi, ngenye imini siyeza njengoEliya ezantsi emlanjeni sijonge ngaphaya kubotshelelwe kulo lonke ityholo inqwelo yomlilo eya kusithwala isimkise.
Let us know that these ash heaps are only veils to hide us from that great thing that just lays ahead, that great glory.
Masazi ukuba ezimfumba zothuthu zingumkhusane nje okusifihla kulanto inkulu elele nje ngaphambili olwazuko olukhulu.
May we remain true like Job until we can see him face to face. May we be as true as our Lord was, as our example, to go to Calvary to ready to be crucified, and to be crucified with him, that there might be a resurrection in our life. Grant it, Lord.
Sanga singahlala sinyanisekile njengoYobi, side simbone yena, ubuso ngobuso. Sanga singaba ngabanyanisekileyo njengeNkosi yethu yayinjalo, njengomzekelo wethu, ukuba siye eCalvary nathi silungele ukubethelelwa kwaye sibethelelelwe emnqamlezweni kunye naye ukuze kube nakho ukubakho uvuko ebomini bethu. Yinikeze Nkosi.
May if there be any scorners here that was like Paul of old that's made fun, may they find a Easter on their road home this morning. Grant it, Lord.
Wanga, ukuba kukho abagculeli apha, abanjengo Paulos wakudala, abenza intlekisa, bangafumana ipasika kwindlela yabo egodukayo ngalentsasa. Yinikeze Nkosi.
We pray, Lord, that those that are on the ash heap of destruction, ash heap of sickness, that this will be the hour that they will be delivered.
Siyathandaza Nkosi, ukuba abo bakwimfumba yothuthu yentshabalalo, imfumba yesigulo, okokuba oku iyakuba yiyure abaya kuhlangulwa ngayo.
Last night, speaking to that little woman out at the trailer, her husband, how that yonder in Phoenix, in a serious condition, those big cancers laying up there on them, and now today is perfectly well and normal.
Pezolo, diteta kula mfazi omncinci ngaphandle esikhojini, kunye nomyeni wakhe, indlela ngaphaya ePhoenix, kwimeko yemaqongo, naloo mihlaza amikhulu ilele phaya kubo, kwaye namhlanje ngoku, uphile qede kwaye elungile.
The little baby that was going to have its heart taken out sits here in the building this morning, normal, well. A little blind boy that once walked in the darkness and never see daylight walks today and sees the light of day. And oh God, how we thank you for this.
Kwaye usana oluncinci ebelinenhliziyo yalo iza kukhutshwa lihleli apha esakhiweni ngalentsasa liphilile kakuhle inkwenkwe encinci eyimfama eyakhe yahamba ebumnyameni ingazange ibone ukukhanya kwemini iyahamba namhlanje kwaye ibona ukukhanya kwemini kwaye oh Thixo indlela esekubulela ngayo wena ngako oku.
It's all looking beyond the veil to that great day of resurrection. Grandfather, let them know that these things had to be that way, that these little blind boy could see, that the little child having heart trouble might give a testimony to others.
Kwaye konke kukujonga ngaphaya komkhusane kulaa mhla mkhulu wovuko yinikeze bawo kwaye ubenze bazi ukuba ezi zinto bekufanele zibe ngalaa ndlela ukuba ezi inkwenkwe encinci eyimfama inokubona okokuba umntwana omncinci obenengxaki yentliziyo anganika ubungqina kwabanye.
All these things work around together for good to them that love you.
Zonke ezi zinto sisebenziselana okulungileyo kwabo bakuthandayo wena.
All made possible to us because there was one obedient in trial. There was one who stood the test. That was Jesus. The one who was so obedient to the Father, till the Father raised him up on Easter morning because it was not possible that he should be holding of death.
Konke kwenziwe kwaba nako ukwenzeka kuthi ngenxa yokuba kwabakho lowo uthobekileyo kwisilingo, kwabakho lowo owanyamezela uvavanyo. Yayingu Yesu, lowo yena wayethobeke kakhulu kuyise de uyise wamvusa ngentsasa yePasika ngokuba kwakungena kwenzeka ukuba angabanjwa kukufa.
For I will not suffer my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell. For he was found faithful, always doing that which pleased the Father. God, may we ever be faithful at the post of duty.
Kuba ndisayi kumvumela owam ongcwele ukuba abone ukonakala. Ndingasayi kuwushiya umphefumlo wakhe esihogweni kuba wafunyanwa ethembekile esoloko esebenza oko kumkholisayo uyise. Thixo, sanga singabasoloko sithembekile kwindawo yomsebenzi.
No matter what our trials is and our troubles, may we be able to say always, I know that all things work together for good to them that love God.
Amen.
Grant it, Father.
Akukhathaliseki nokuba zintoni izilingo zethu kunye neengxaki zethu nantoni sanga singaba nakho ukutsho okoko ndiyazi ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo yinikeze bawo.
We bless these people this morning with our blessings. They've come early from their places. They've come to the tabernacle. They've come to get comfort.
Sisikelela aba bantu ngalentsasa ngeentsikelelo zakho baze kwangethuba besuka ezindaweni zabo baze emnqubeni baze kufumana intuthuzelo.
May they go home this morning with the power of the Holy Ghost burning in their hearts, walking along the road like those coming from Emmaus said, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way?
Bangabanga gothuka ngalensasa namandla kamoya oyingcwele evutha ezinhlizweni zabo behamba ngendlela njengabo babesuka eEmmaus besithi bezingavuthi na inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu njengoko ebethetha nathi endleleni.
Granted, Father, I commit them to thee now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Yinikezele bawo ndibanikela kuwe ngoku egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen.
All right, Brother Neville. Now remember the services. We won't have prayer cards this morning because that if we have prayer cards, as long as I get them people stand here like that, I'll still rely upon that gift.
Kulungi, Zalwana uNeville, kwaye ngoku, kumbulani inkonzo. Asisayi kuba nawo amakhadi okuthandazelwa ngalensasa ngokuba ukuba sinamakhadi okuthandazelwa oko nje ndisenza abo bantu ukuba beme apha ngolu hlobo ndisaya kuxhomekeka futhi phezu kwesasipho.
I've got to have a place to lay that aside where I can walk out here and I'm afraid. I seem to be scared. And I'm afraid I'll make a mistake.
Ndifanele ndibe nendawo de ndikubeke okuya ecaleni apho ndingahamba ndiphume apha kwaye ndibe ndiyoyika ndikhangeleka ndisoyika kwaye ndiyoyika ndiyakwenza impazamo.
To lose a battle is not lose a war. Patton lost several battles, but he never lost a war. That's right. And we'll lose lots of battles too, but we'll not lose a war.
Ukuphulukana nedabi asiko kuphulukana nemfazwe. UPatton waphulukana namadabi amaninzi kodwa zange waphulukana nemfazwe injalo londo kwaye siya kuphulukana namadabi amaninzi nathi kodwa asiyi kuphulukana namfazwe.
I'll make many mistakes, but I won't lose the cause. God gave it and God will take care of it. It's anointing.
Ndiyakwenza impazamo ezininzi kodwa andisayi kuphulukana nesizathu uThixo wayinikezela kwaye uThixo uya kuyinonophela iya iyintambiso.
You know, it's time, I believe the hour is, and I'm beginning being this Easter, this day.
Kwaye ngoku lixesha, ndiyakholwa iyure yile, kwaye ndiyaqalisa ekubeni iyipasika ngolu suku.
I'm going to go on like I did there, praying for the sick. And if I can, it's anointing, it's something has to happen within me.
Ndiza kuya njengoko ndenzayo phaya ndithandazela abagulayo kwaye ukuba ndinganako yintambiso yinto ekufuneka yenzeke ngaphakathi kwam.
I'm not too used to it. It comes in such a way I maybe not be able to detect it just right, but I've got to keep going at it until I do know it every time. So this will be the day that I'll try by the grace of God.
Andiqhelananga kakhulu nayo iza ngeyona ndlela ndingangabi nakho ukuyichanaba nje kakuhle kodwa kufuneka ndiqhubeke ndihamba kuyo ndide ndiyazi ngalo lonke ixesha ke eli iya kuba lusuku endiya kuzama ngalo ngenceba kaThixo.
The Lord bless you now, Brother Neville, the services will begin at 9:30.
Inkosi inisikelele ngoku, Mzalwane uNeville, neenkonzo ziya kuqala ngecala emva kwesithoba, Mzalwane uNeville.